muganirize. Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu ndabashuhuje cyane kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyanyu muri Sanga. Radio ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Nimudukurikire kandi no ku rubuga rwacu rwa internet. Uko iki kiganiro gihita ni kuri www.radioyacuvewa.com. Muri Sanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Sanga rero koko. Mu kwezi gushize kwa kabiri, abahanga batatu mu by'ubukungu n'imari batangaje ku rubuga rwa internet rwa banki y'isi yose raporo ku inyerezwa ry'amafaranga banki y'isi yose ifashisha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Iyo raporo bayise Elite Capture of Foreign Aid Evidence from Offshore Bank Accounts. Ni nko kuvuga ngo uko abategetsi bigarurira imfashanyo z'amahanga, ibimenyetso bituruka ku makonti yibanga mu mabanki yo hanze ngo kugereranya. Aba bahanga ni Jorgen Andersen wo muri kaminuza yo muri Norvège yitwa BI Norwegian Business School, kaminuza ya kabiri ikomeye mu Burayi muzigisha iby'ubucuruzi n'ishoramari. Nilsa Johannesen wo muri kaminuza yo muri Denmark yitwa University of Copenhagen, na Bob Rickers wo muri banki y'isi yose. Bavuga ko ibikubiye muri iyi raporo yabo ari iby'abo bwite, bitagomba kwitirirwa cyangwa kubazwa banki y'isi yose. Ariko rero banki y'isi yose yemeye ko babitangaza ku rubuga rwayo. Bakoze ubushakashatsi ku bihugu 22 birimo 17 bya Afurika bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga, by'umwihariko imfashanyo za banki y'isi yose. Ubu bushakashatsi bwibanze ku mfashanyo z'igihe cyo kuva mu 1990 kugera mu 2010. Bavuga ko igice kinini cy'aya mafaranga agera mu bihugu yagenewe agahita anyerezwa n'abategetsi bakayajyana kuyahisha mu bihugu 17 bigira ibanga rikomeye cyane bita Haven Deposits, ku buryo nta wapfa kumenya ababitsayo. Ni nk'u Busuwisi, Luxembourg, Ububiligi, ibirwa bya Cayman, Singapore, Panama n'ibindi. Mu bihugu aba bahanga bavuga ko binyereza imfashanyo z'amahanga harimo u Rwanda n'u Burundi. Muri raporo yabo berekana ko muri iriya myaka 20 kuva mu 1990 kugera mu 2010 rero abategetsi b'u Rwanda babikije muri biriya bihugu by'ijuru amadolari miliyoni 190, ni ukuvuga miliyari zirenga 178 y'amanyarwanda, naho abategetsi b'u Burundi bajyanyeyo amadolari miliyoni 122, ni ukuvuga hafi miliyari 230 y'amarundi. Kugira ngo dusobanukirwe iby'iyi raporo ndetse nuko ibihugu bikennye bicunga imari ituruka ku mfashanyo z'amahanga, twatumiye inararibonye David Himbara. Akunze kwandika ku by'ubukungu n'iterambere, ni inzobere muri byo, ni mwarimu wa kaminuza arabyigisha rero, kandi yigeze kuba umujyanama wa President wa Repubulika y'u Rwanda mu by'ubukungu, aba muri Canada. Mbere y'uko mpamagara umushyitsi ngo musuhuzanye kandi muganire, nagira ngo mbanze nisegure kuri wowe wese ushaka kuza muri iki kiganiro. Icya mbere, turibanda ku Rwanda. Icya kabiri, turaganira n'umutumirwa nk'umuhanga mu by'ubukungu n'iterambere gusa. Nta politike nshaka muri iki kiganiro cyangwa se ngo ibirebana n'imirimo David Himbara yakoreye Repubulika y'u Rwanda. Mu magambo make, ushaka kuzana ibyo bintu bidafite aho bihuriye n'amakuru akubiye muri iyi raporo y'aba bahanga yatangajwe rero na banki y'isi yose, wowe ntiwiruguza muri iki kiganiro. Ndabigusabye utubabare ntudutobere. Ibyo rero maze kubivuga, nagira ngo mbahamagarire umutumirwa. David Himbara, urahura komeye.
Mwaramutse n'abandi biwacu mwiriwe.
Yego rwose, ubwo natwe twaramutse neza, n'abanyarwanda ndetse n'abarundi nabo ndibwira yuko baza kukubwira uko biriwe nimutangira kwiganirira. Ndagushimiye cyane rero. Yego, ndagushimiye cyane rero kutwemereye kuza kudusobanurira ibi bintu by'ubukungu tuba tudasobanukiwe n'iby'imfashanyo z'amahanga zigera muri biriya bihugu bikennye cyane, hanyuma amafaranga agahita yisubirira mu mahanga. Iyi raporo iravuga ngo ayo mafaranga anyerezwa na elite. Elite z'ibihugu ni bande? Nge ndabuze ijambo ndavuga ngo ni abategetsi. Wowe ubasobanura gute?
Elite nyine ni abategetsi. Ubwo haba harimo elite number one ni umukuru w'igihugu.
Yego.
N'abamufasha.
Yego.
Abamufasha benshi mbese abatwara igihugu ubundi. Ni chama.
Ni ukuvuga ishyaka riri ku butegetsi rifite ubutegetsi.
Aha, rero elite ni umukuru w'igihugu na pate ye n'ishyaka rye. Hanyuma rero na kandi abenshi n'aba bari muri leta ye nabo abenshi baba bari muri pateji.
Yego.
So icya mbere ni uko haba harimo nguwo umukuru w'igihugu n'aba muri ruhande,
baba mu nzego za politiki, baba mu nzego za gisirikari, baba mu nzego z'ubukungu.
Icyangombwa ni uko nyine mu bihugu byacu kubera ko umukuru w'igihugu abafite mbese power hariya mu Kinyarwanda n'iki
ubwo usubiramo numve.
Okay, muri biriya bihugu byacu usanga ukuntu politiki ziba zimeze,
uko inzego ziba zubatse, inzego z'ubutegetsi,
usanga for example nka parloma nangwa judiciary ntago bifite byose biba birunze ku mukuru w'igihugu.
Noneho inteko ishinga amategeko n'urwego rw'ubucamanza bo bakaba badafite ijambo rikomeye.
Ni ukuvuga ko byose birunze ku mukuru w'igihugu n'ishyaka rye n'abaminisitiri.
Ariko
kandi benshi,
yego,
kandi cyane cyane nk'i Rwanda nkwibutse ko no muri private sector privé
abikora ku giti cyabo
ishyaka ishyaka niryo mbese abikora ku giti cyabo. Iki pate niyo ufite byinshi muri ureba, sinzi ko niba uzi nka Chris Ventures ni business
ya FPR.
Niyo business group nini cyane kuruta izindi mu Rwanda. So urumva rero ko hariya iyo uvuze elite ndaba ari muri leta cyane cyane abari hafi y'umutegetsi umukuru w'igihugu nabo mupateye bari muri leta hanyuma mu Rwanda rero bijya no muri muri sekteri prince kuri subvention niyo nini kurusha izindi zose mu Rwanda business mu Rwanda
ariko se
muzo rero byose
bivuze se kubwo ubwo nko kunyereza amafaranga akajya kubitswa hariya bita ameze nko mwijuru mu kuvuga kumenya abitseyo nuwabekeje bigoye usibye uko bigaragara none se ubwo bivuga yuko umukuru w'igihugu babizi
ariko tutare twasibira kuri cyo ngicyo
yego
harakantu wavuze ishaka ngo tukabije ho gatoya kuko numvishije kanono sore neza iyi report ya World Bank no iyi report ni yandi wari wavuze ko ngo ari yababanditse
batatu
oya no no report report ni ya World Bank
nyirizina
yes kuko uko iyo uko jena muri World Bank buri report yose itangira bayita tuyita working party working paper
no kuvuga inyandiko yo kwigaho
yaha
aha
rero ni working paper ya World Bank
aha
noneho rero noneho iyo noneho kuko nabayanditse wabavuze batatu ubundi World Bank yifashishije nyine kubahanga bo mu muri za university
yego bigenga za university zigenga kandi bazwi ko bafite ubuhanga ubunararibonye muri ibyo bintu bakora bashaka kwandikaho iyo nyandiko
niko research zose bazikora ariko haba harimo wabo World Bank rera bari abavuze batatu Jørgen Andersen na Neil Johansson
yego
umwe ni muri university iri Norway indi nyine na Copenhagen ariko wagatatu Bob Jekers
no muri banki y'isi yose rwose
one World Bank
kandi buri agomba kuba ari no mu myanya yo hejuru ntabwo ari umukozi usanzwe wo hasi
ihangano gatoya biraryoshye cyane
yego
ahubwo rero kandi wari supervisor we bese wabacunga ngo wabareberaga timu
yego
akabari World Bank chief economist
ni ukuvuga umuyobozi w'urwego twavuga rw'ubukungu muri banki y'isi yose
ya kuko uko kandi ubwo ngubwo abari hejuru y'icyo twita World Bank economic council bose ni council
ni ukuvuga ni inama mbese igizwe n'abantu benshi
yes ya World Bank yose noneho rero iyi report isohotse iyi working paper irangiye World Bank yabateye ubwoba hariya
kuko batinze no kuyisohora ubundi bayishoje bayinonose mu mwaka ushize
noneho rero iyo babonye rezate
babonye ibivuyemo
babanje kwanga kwisohoka ngo babanze bayiki
si nk'uko bisanzwe se subwa mbere ubundi banki y'isi yose yemeye ko bene ibi bintu bijya ku karubanda twese tukabimenya
no ariko itari yajya ku karubanda babanza kuyisoma harimo process
yego
no aba babanje kuyisoma yarabatangaje cyane noneho bashaka kuyitinza
cyangwa se no kuyishyira mu kabati bakayiniga ntimenyekane
noneho babigize batyo chief economist ara resigning ava ku kazi arasezera
mu mwaka ushize
yarasezera
ni wa wundi wari wayoboye ubu bushakashatsi bw'abagabo batatu niwe weguye niwe wayoboraga imirimo kandi ari n'umujyanama mukuru w'ubukungu muri banki y'isi yose yego komeza aregura aragenda
waragiye noneho muri ba bandi batatu bakoze research
yego
umwe ni wa wayishyize kuri website ye
yebwite
ashyizeho n'abandi b'abanyamakuru ahandi barayifata nayo bayishyira ku website zayo
ariko ibyo ngibyo ni vuba hano yabishyize nyuma y'ibyo bintu byose yayishyize kuri website ye ejo bundi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri
oya ihanganeho no ntabwo ariko byagenze noneho uriya Anderson ayishyize kuri website ye
yego
noneho World Bank yaramwaye hamaze nk'amasaha atatu nabo babafose kuyishyira ku website yawe barayiririzinga nayo
ku gahato bimeze nk'agahato
yes iriya ripoti rero mbese sinzi ukuntu twavuga mu kinyarwanda the word shock
ni ukuvuga mbese bakubiswe n'inkuba
bakubiswe n'inkuba kuko babonye oh my god so amafaranga billions
amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari
amafaranga baha ibihugu bikenye cyane hanyuma aho gufasha abaturage akanyerezwa akagera mu secret account
mu makonti atazwi na rubanda adashobora no kumenyekana ahishwe rwose
ahishwe bakubiswe n'inkuba kuko nabo urareba nabo bari mu makosa ni ukuvuga ko nabo World Bank nayo iri mu ikosa ntabwo bacunga amafaranga y'ibihugu bibaha imfashanyo biha afurika
imfatanyo
niyo mpamvu rero bashatse kubiniga ariko biranga
birasohoka none natwe twabimenye ikindi kandi nyine nk'uko twabivuze n'ubwa mbere banki y'isi yose yemeye ko bene iyi mibare uku kuntu amafaranga anyerezwa bijya ku karubanda n'abaturage ntabwo babizi ko amafaranga aza agahita asubira ku makonti y'abantu ku giti cyabo atazwi
noneho rero tutare twavuga ibindi reka rero nkubwire uko iyi ripoti yakozwe
reka ariko mbanze nibutsa abatwumva ko nyine iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya amerika kikaba ikiganiro muri isanga kandi ko we turimo kuganira ni David Himbara umuhanga n'inararibonye mu byerekeranye n'ubukungu n'iterambere n'imari komeza
rero buriya nyine ahantu haba demokarasi burya demokarasi irafasha kuko nta kintu institution yose ishobora guhisha
ni ukuvuga nta rwego na rumwe rushobora kugira icyo ruhisha
kandi nka World Bank nyine nayo ubundi nyine ni institution buriya uretse n'uko ari banki ibika amafaranga yo gufasha isi yose buriya bafite n'ibindi bifasha cyane kurusha n'amafaranga icyo twita knowledge
ni ukuvuga mbese ubumenyi
kuko burya rero ubumenyi nabwo ntabwo ubasha kunonosora ibibazo udafite ubumenyi niyo mpamvu rero iyo bakoze nk'izi za research niyo mpamvu bifashisha university professors
abarimu bakabuhariwe muri za kaminuza
rero abangabo uko babivumbuye barabonye ukuntu bararebaga barajya babona ikintu kibatangaje nabo buri gihe World Bank amafaranga ya World Bank yageraga muri ibyo bihugu bikennye habaga babonye ko muri account ziriya bank account
konti zo mu mabanki konti zitazwi zibanga cyane
zarasimbukaga cyane immediately
mbese imfashanyo ikagenda bigahita bikurikirwa nuko amafaranga agiye kuri ayo makonti yiyongereye cyane
sudden
ako kanya rwose
rero uko amafaranga yageraga ayimfashanyo yageraga muri ibyo bihugu
ako kanya yahitaga yongera kwigendera
immediate no no rwose ha handi yagendaga nyine akirundayo cyane
ariko se dusubiye inyuma gato ya mbere yuko duhamagara abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo muganire izo konti nubwo ziba zihishwe ntabwo ishobora kuba konti y'igihugu cyangwa ni konti z'abantu ku giti cyabo koko
rero uko babifumbu uko babivumbuye first of all bizi ibintu bibiri nukuvuga bize data set ebyirize data set bose mu byatsi nduko twabita bize ibintu bibiri
yego data set twavuga igice kimwe cy'amakuru bashakashatse kandi bahereye ku bintu
biriho data ntago ari amakuru sinduko anyway reka turaza kubona irindi jambo bize ibintu bibiri bize nyine amafaranga ava muri World Bank akajya mu bintu mu bihugu bikennye cyane
rwose bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga
noneho iyo ngiyo nyine barebaga data ya World Bank noneho bize rero n'indi data iva muri banki iyo twita Bank of International Settlement
ni nka banki y'iterambere y'isi
iriya international settlement amafaranga yose agiye muri ziriya agiye muri biriya bihugu
bigira amabanga menshi
iyingiyi nayo ibirikodingi
n'ibikurikirana
irabikurikirana nizo rero noneho rero icyo warubajije ayo mafaranga uko warubaze ntabwo nta handi yava basanze nta handi yava kuko rwibukiye ko biriya bihugu nyine n'ibihugu bikennye usanga na business sekta ni ntoya sekta privé ni ntoya
ubucuruzi ishoramari ni bitoya cyane
nta bantu bafite ubushobozi ntabwo bafite nk'aya mafaranga aho yava rero honyine ni muri leta nangwa se harimo n'ikindi nangwa se abo leta yahaye ariya mafaranga ngo bakore poroje bubake imihanda bakore porojekiti nini bakoresha amafaranga avuye muri World Bank mu Rwanda rero kampani se zikora imihanda ni zishe ni Crystal Venture ya RPF za cyama nizo zubaka imihanda
ibigo mbese by'ishyaka riri ku butegetsi
ni ukuvuga rero ko nta handi rero aya mafaranga yava ni uko babisobanuye
noneho rero elite ni ukuvuga abantu ku giti cyabo bakayatwara bakayashyira ku makonti yabo ni uko nk'uko bimeze
kandi nk'uko nari nagusobanuye muri biriya bihugu nta kintu gikorwa nyirigihugu atari we ubihaye inzira
eh
bishoboka nurumia
ego
ntabwo rwava muri ministeri kanaka ngo ruje muri ministeri yindi bitabaye approved dawe
atabihaye umugisha
atabihaye umugisha
eh
so rero ili niwe number 1 ili aba naba muri ruhande
nuko nuko nibutse abaduteza amatwi ku yingi ya radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na David Himbara ukuntu amafaranga y'imfashanyo za banki y'isi yose agenda mu bihugu bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga aho kugira ngo afashe rubanda yigira ku makonti atazwi yibanga rikomeye amakonti ya elite no kuvuga abategetsi nabo bafatanya iyi raporo ni ya banki mondiale ni kuvuga banki y'isi yose ireba kuva mu 1990 kugera mu 2010 kuri telefone turi kumwe na Elias na Leonce duhere kuri Elias noneho Leonce abe yihanganye nawe turamuhe ijambo vuba Elias we uherereye Elia
bo jomerereye igihugu cyo mu Burundi
yego
amatura mu bumana shuko
yego duga ku ijambo
yego ndashima cyane ubwa mbere ku butumire waduhereje
ariko rero uri mu rusaku
oya
inyuma yo ndumva hari abantu basakuza
reka nigigwe gatoyi reka nigigwe gatoyi
yego
bo icambere nanguye gushima
yego
ni kubutumira mwaduhereje ego mbe ndashimira cyane kandi n'umutumire David Himbara none ikiganiro nacumvirije guhera ku ntango gushika ahangaha tugeze
ndabigushimiye kandi ko wakomeje kwihangana nyine kugira ngo ugikurikire neza kuko
ego murakoze cyane
bo
nuko rero turi ko turaba mu bihugu cyane cyane ibihugu byo mu karere ka Kenya n'ibindi bihugu na cyane cyane byo muri Afurika bihugu n'ibihugu turi ko turaba na tekinoloji isanzwe imeze uko bo tuvuga yuko idatomoye cyane niyo muri ibyo bindi bihugu ni ukuvuga biteye imbere ariko rero mbo ni muri ubwo buryo nagomba kubaza uyu mutumire wacu muri ibyo bindi bihugu bisanzwe birungika amafaranga yo gufasha cyane cyane muri ibi bihugu bya Afurika nta kuntu ayo mafaranga boza yohereza bayasizemo amakode
amakode
sinzi ko mwantahuye
usobanura neza
bo bakashyiramo amakode ku buryo nta kuntu amafaranga ashitse ku mabanki asanzwe azwi cyane yuko abaje gufasha atoshoka ava muri ayo makonti y'amabanki direkitema akaca agenda ku makode y'abandi bantu kumbure batazwi nkagera andi ajyandi makonti ku buryo umuntu wayohereje ubwo nyine kuri izo zindi konti zitazwi yahita acafatwa n'ingoga byoroshye
mbese umuntu yanyereza ayo mafaranga yanyuruza ayo mafaranga kode igahita yerekana uwo ari we
kode igahita yerekana uwo ari we cyangwa se mbere na kode kubera ko haba harimo kode bikanka nuko nayo mafaranga ashoka ayakuraho kumva atagiye gukora icyo yari agenewe
ye Elias urakoze reka umutumirwa ahita akubwira David
neza cyane
urakoze Elias amafaranga
David nyihanganira gato mbanze mbwire Elias agume ku murongo kubera ko mu Burundi batatwumva ku radio yumva igisubizo cyawe kuri telefone ye ye noneho komeza
urareba aya mafaranga ni menshi mbese nko mu Rwanda ayo bavuga yanyerejwe
ni miliyoni ngaho mfashe ubishyire mu kinyarwanda n'ikirundi ni 190 million
ni miliyoni 190 y'amadolari y'abanyamerika. Nukuvuga rero miliyari zirenga 140 ni miliyari zirenga 178 y'amanyarwanda. Nawo nyine kubera ko ari umurundi wabajije abarundi bo banyereje amadolari imiliyoni 122 nukuvuga y'amadolari nyine nukuvuga hafi miliyari 230 y'amarundi. Nuko mu Rwanda rero uti ni miliyoni 190 y'amadolari.
Rero reka hari n'ikindi tugomba gusobanura kugira ngo abantu babyumve neza. Nk'uko wari wabivuze aya mafaranga yanyerejwe kuva muri 1910
kuva mu 1990 kugera mu 2010 yego.
Ubu rero ni ukuvuga ko nyine nyine nko mu Burundi urareba iki gihe ngira ngo iriya guverinoma ya leta iriho ntabwo yari iriho imbere yayo
mu 1990 ndakeka Burundi bwaratwarwaga na Major Petero Buyoya na u Rwanda rwatwarwaga na General Major Habyarimana Juvenal.
Ubwo rero ni ukuvuga ko yariye imyaka ine
Habyarimana. Urikurikije uko iyi raporo nyine bivuga kuva mu 1990 kugera mu 1994
hanyuma rero Kagame yari 16 kuva 94 kuri 2010
kuva 1994 kugera mu 2010 imyaka 16
i Burundi hongira ngo ndumva sinibuka igihe Perezida Nkurunziza yagiriye ariko
yagiyeho mu 2005 arongera aratorwa mu 2010 arongera aratorwa mu 2015 mu magambo make amaze imyaka 15.
Okay, very good. Noneho rero uko kiriya gitekerezo rero kugira nta yari asanze ntabwo byashoboka kuko amafaranga y'imfashanyo ava muri World Bank
ava muri banki y'isi yego
agahabwa leta yo muri icyo gihe.
None ubwo leta iyi yashyikiriye niyo mbese nyiri iyo mari ni iyo leta niyo yakoresha icyo ishaka
voilà. Ni nabo bashaka ukora ibintu by'amafaranga byo gukoreshwa
imishinga iteza igihugu imbere usanzwe amavuriro amashuri ibintu by'ego
no gufasha bije y'igihugu nta kuntu rero ayo mafaranga atanyura muri leta ntibishoboka
kandi nyine leta ibifite abantu basinya kubakiriye amafaranga basinya uko asohoka mbese ntabwo banki y'isi yose ibikiye afiteho ububasha
no kuko buriya mafaranga buri uko amafaranga yose angana kuriya ajya mu gihugu kenye baba bashyizeho n'itegeko riyagenga umukuru w'igihugu aba yasinyeho niwe in charge nta kuntu rero World Bank yasubirayo ikajya kumanagenga ayo mafaranga biba byarangiye
kubera ko igihugu kiba gifite ubusugire bwacyo n'ubwigenge bwacyo kode rero ntishoboka
ntibishoboka
hagati aho David Himbara twibukiranye yuko nyine nk'uko wabisobanuye iyi raporo ya banki y'isi yose ni kuva mu 1990 kugera mu 2010 bitavuze yuko nubwo ari bwo bushakashatsi babashije kubona gukora bitavuze yuko mbere y'1990 mu Rwanda leta itanyerezaga nanjye ngo leta abantu bategekaga icyo gihe batanyerezaga amafaranga bitavuze yuko na nyuma y'2010 abantu bategeka bahagaritse kunyereza amafaranga si uko nkuko twabyumva
report nk'uko bisobanuye yarebye iriya video secret account muri iyo myaka y'utanu ariko hari n'ikindi kiri muri iyo report
yego
izo ngizo nyine babivanye muri muri confidential data set iriya nakubwiye ya Bank of International Settlement ariko hari n'iyindi data bashyizemo ariko batavugaho cyane ya konseminga biriya iyo niyo bavanye muri public record iyo bavanye muri public data set ava muri 2010 kugeza muri 2018
yego ni ukuvuga kugera mu 2018
ariko ayo bavugaho cyane ni ariya ya 90 to 2010
ayo bavugaho cyane ni kuva muri 1990 kugera mu 2010 ariko ubwo rero bivuze yego
bitahagaritse muri 2010 byarakomeje
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga imfashanyo z'amahanga zigera mu bihugu bikennye zigasubira mu mabanki yo mu mahanga mu bihugu bifite amabanga akomeye cyane mu byerekeranye n'ama konti ni ukuvuga mbese ishingu iriya raporo y'isi yose ivugamo Ubusuwisi, Luxembourg, Ububiligi, ibirwa bya Cayman, Singapore, Panama ni byinshi ni 17 bifite amategeko abika cyane ayo mabanga y'amakonti nibyo tuganiraho na David Himbara ni umuhanga mu byerekeranye n'imari ubukungu ndetse n'iterambere aba muri Canada niwe mutumirwa rero muri kuganira ubu ngubu Leonce nawe arategereje kuri telefone Leonce we
ndabasuhuje rwose
uherereye he Leonce
mpereye mu gihugu cy'u Burundi
yego
mu gisagara cya Bujumbura
yego
numva ntangaye cyane reka mbanze ndamutse abamenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika hose aho muri
yego turagushimiye yego
na with na Thomas Kamirini
ndagushimiye cyane rwose
uraguwe neza
yego urakomeye gusha ku ngingo
nuko 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 ikibazo afite numva bimbabaje cyane kumva ko hari amafaranga y'isi ari kuboneka ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi ko habonekerwa bimbabaje gutse bimbabaje kumva zuko igihugu cy'u Burundi turi mu bukene buzuri nzara mugabo kumva ko hari amafaranga y'ibanki y'isi yose afite mu gihugu cy'u Burundi eske cyaka kubaza uwo mutumirwa
ariko se ko azi iby'u Rwanda cyane ko ari byo twavuze tukibandaho u Burundi watubabariye tukazabishakira umwanya tubirimo nabyo tubirimo tuzashaka umutumirwa watusobanuye iby'u Burundi
ariko reka ndabaze iki
yego
kubyukuri abantu bohereza aya mafaranga barakwirikirana bakabonaho icyo amafaranga yageneye ko ariko aragikorwa aragikora by'ukuri
nuko nuko hiniraho mbese ahita gusubiza
ego
David
buri erega abantu twita donors abafashanyi uko twabyita icyo bakoze cyose turabagaye iyo basanze amafaranga bagashaka kuyakurikirana yageze mu gihugu tubita imperiyeri ko bashaka kudukoroniza nanone batabikurikirana tukavuga dore rero badutereranye urabyumva
yego
ntabwo rero icyo bakoze cyose
ntabwo tugishima
ntabwo rero mbese reka nakubwira rero ikindi nicyatumye nkurikirana ibi bintu
yego
nk'uko wari usobanuriye mugenzi wacu i Burundi
aracyakumva twamugumishe ku murongo nawe
nechatumye nkurikirana ibintu mwibukisha mwibuteko ubu ngo mu Rwanda mu mwaka 2020 twari tuzi ko rubaye middle income economy
mu mwaka wa 2020 rwagombye kuba rugeze mu rwego rw'abantu bafite amafaranga atari menshi kandi atari n'abake bari hagati no hagati
kuko mwibutse ko kuva mu mwaka 2000 leta ya Kagame yatubwiye ko nyine igiye yari ifite vision 2020
kuva mu 2020
bizatuma ubukungu igihugu ndetse ubukene bushira 2020 rero niyo mpamvu rero navuze nti ko ntacyo babivuzeho ko byagenze ni ngombwa rero reka nkore analysis ndebe uko byagenze niyo mpamvu rero nanditse n'igitabo maze kwandika igitabo
yego
cyitwa Rwanda's Stillborn Middle Income Economy ni ukuvuga ko umwana yaje apfuye
aha
kuko turebye uko dupima ubukene nanga umukungu muri middle income economy ureba abantu batunzwe n'amadolari 3 na 20 ku munsi abari hasi yabo ngabo barakennye iyo rero twize u Rwanda iyo urebye dutyo 80% barakennye bafata batunzwe nayo ari hasi yayo ngayo ku munsi ni ukuvuga rero ya vision 2020 nabwa na ya middle income economy twajyaga kubona mu Rwanda muri 2020 ntayihari abantu baracyari ku isuku
kandi ntakibamariye
tubiye rero kuri cya kibazo cya mugezi wacu w'i Burundi
Leonce aracyateze amatwi
ego
mu Rwanda muri iyo myaka 20 aba donors barunze amafaranga ageze kuri biliyoni 20
y'amadolari Leon urabyumva yuko mu Rwanda amahanga yafashije u Rwanda miliyari ni ukuvuga miliyari zingahe nyibutsa David
20 mu myaka
20 y'amadolari
amafaranga menshi cyane
ni menshi cyane
ese mu Burundi naho twabatira mu mafaranga ngana
gute bijya Leonce nayo bari menshi nkuko nabikwemereye nabwo tuzabigarukaho n'umuhango wari we wese turakomeza tumushake tuzabigarukaho
ariko yako
watumaka namufashe Leonce
reka David akubwira giye kugufasha yego
ya i Burundi bafa aid ntayi ni nkeya cyane nta nubwo ari 1 million y'u Rwanda
ntabwo ari
ni make cyane nta nubwo ari 1 billion nko mu Burundi reka nkwe nk'urugero nko buri mwaka nta n'igice cya billion cy'imfashanyo kigiye mu Burundi no
Leonce wabyumvise ko Uburundi buri mwaka butabona miliyoni 500,000 z'amadolari y'imfashanyo ariko u Rwanda
nta mwaka wabona nibura rutabona amadolari 1 billion no over 1 billion ya buri mwaka
Leonce urabyumva ko u Rwanda rwo buri mwaka rubona imfashanyo zirenga miliyari umumiliyari dumwe w'amadolari buri mwaka
naho rero u Rwanda ruhuriye ni Burundi no
ndabyumva none Burundi kuvonya baki niko numvise usiguzi cyane Burundi kuvonya baki
ufite amatsiko menshi cyane reka nongere nkwemerere ko Burundi rwose tuzabwibanda ibyo byose tubinonosore urabinyemereye
nukuri nemwe nimba nabankiriho muzambizamo byukuri
uzabukiriho kuberako tuzabikora vuba
muzabikore vuba imana izakindi muzambizamo ama nzagira isiguro ndababaze kumvo nyabaki
yeke
kumvo zabayeho turonga ifashanye mugabo ubu ifungurwa byaduze igiti irisukare amafanta yo kunwa byarabuze
Yego Leonce ndabikwemere kubera ko erega nta nubwo ari je ubivuze ahubwo mvugiye bagenzi banje twakoze inama tubivuganaho twungurana ibitekerezo no ku Burundi twafashe icyemezo yuko tuzashaka umuhanga nabwo tukabyibanda tukibanda ku Burundi gusa urumva
yego kabe
Leonce ndagushimiye cyane Leonce
Thomas ndagushimiye n'umujyango wa Imani barinde
Yego twese nkabitsamuye komera
Nuko twese
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na David Himbara ku bintu byo kunyereza amafaranga icyo banki isi yose anyerezwa na elite amafaranga y'imfashanyo z'amahanga igice kinini aho kugira ngo kijye mu bukungu bw'igihugu kigira ku makonti y'abantu bamwe ku giti cyabo bo muri elite n'ukuvuga bari mu rwego rwo hejuru rw'ubutegetsi kuri telefone dufite Emmanuel na Jean Damascene bo mu Rwanda Jean Damascene aba yihanganye gato duhe umwanya Emmanuel we
nirewe neza Thomas
urakomeye
yego meze neza
Emmanuel mvuze kuri mu Rwanda ariko bwira umutumirwa aho uherereye neza Emmanuel
yes
komeza
ndi mu karere ka Kicukiro nyine nashaka gutanga nk'igitekerezo numva nta muntu uzigira ahagarika kuvuga ko abantu ahubwo abo bashinzwe gutanga amafaranga bajye bakora amasuji kubera yuko niba amafaranga bayatanga ntagire ku cyo yakagombye kugera
Emmanuel ntabwo bikurikiye ariko umutumirwa yasobanuye yuko atanze nk'urugero rw'u Rwanda iyo batanze amafaranga bashatse gukurikirana uko akoreshwa u Rwanda ruravuga ngo barashaka kongera kudukoloniza urabyumva
bashatse kuvuga ngo bazanye ngo byagashaka buhake ibintu mwibye nyine
ubwo rero ikibazo ntabwo ari kubatanga amafaranga ikibazo kiri kuba yahabwa
nibyo nashatse kuvuga bakora sivi batagendeye ngo bavuze ko ngo bakurikirana amafaranga ahubwo kuko amafaranga barayabanyagihugu kandi abo baba bavuze akaba ari abayobozi n'ubundi baba bashaka kuzanamo ibibazo nge numva bajya bakora suizi n'ubundi batagendeye ngo bashatse tubanye
ahubwo se Manwe reka jyewe nkwibarize ko buri gihe Radio Rwanda na televiziyo y'igihugu bavuga ngo Inteko Ishinga Amategeko yize itegeko rigenga imfashanyo yini yaturutse ahanaha ahubwo abanyarwanda kuki mwebwe mudakurikira ngo mubaze ayo mafaranga kuko nimba yarakoze uko bikwiye
Thomas nawe niba utaranabaye mu Rwanda urahazi
narahabaye kugera mu 2005
ibyo bintu ntabwo wabibaza rwose ubwo waba ari ahandi ushaka
kujya
nangwe reka tubaze Emmanuel
ego
Emmanuel mbese nangwa niba ababade ku butegetsi tubagaye kuko badakoresha amafaranga neza twatoye abandi
Manwe wabyumvise
nabyumvise
ubwo ariko twari tugiye mu bya politiki kandi bya politiki twabyirinze ntabwo ari ngombwa hano reka tuve mu bya politike twigumire kuri raporo n'ukunda amafaranga nyerezwa
ahubwo yirumva igihugu cyagagombye nk'abayobozi bakwiye gufasha abanyagihugu nubwo aribo babigira muri aha numva hagashyizweho akanama runaka kihariye gakurikirana ngo mbese ifashanyo twahawe zagenze zite noneho dutange raporo no kubaziduhaye kugira ngo ubutaha najya kuyaduha amenye ko tuyakoresha mu nzira ziri nyazo kugira ngo n'igihugu cyacu kijye kujya gihora mu itangazamakuru bajyaye amafaranga
yagize icyamarira mu gihugu Emmanuel urwo rwego ruriho hari urwego rw'umuvunyi rureba ibya ruswa hari urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta uhora atanga amaraporo avuga ukuntu amafaranga y'igihugu akoreshwa abanyarwanda mugahora mubaza kuri iyi radiyo ngo ese ngo ibifi binini ko ntacyo bikorwaho ibintu nk'ibyo inzego zirahara ahubwo sinzi ukuntu zagombye gukora reka ibyo ngo ibyo tubyihorere sibyo ahubwo tuzabishakira undi mwanya hari tugize amahirwe usibye ko umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa no kwikumira tujya tuganira inshuro nyinshi reka hari tuzongere tumushake tubigarukeho nitugira namahirwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nawe tuzamushake ibyo ngibyo babibasobanura uko bikorwa urakoze manwe
namwe murakoze cyane
ye noneho duhamagara Jean Damascene kandi mbibutse yuko iyi ngi yari radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kino n'ikirwanda ikiganiro muri isanga Jean Damascene
Karame.
Urakomeye
Atomeye cyane
Uherereye he Jean Damascene
Karere ka Nyabihu murenge wa Muhinga akagari ka Nkoma
Ye Komeza
Eh ngiye uko mbyumva rero Mafaranga amahanga te inkunga amahanga te u Rwanda Ngo n'u Rwanda ruyakoresha neza cyane rwose
Oya umvare none subwo ubwo nawe ubaye umuhanga ubihereye hehe
Aho nge mbihera imihanda bagenda batwakira ibitaro hirya no hino
Niko se manwe nange ngo manwe Jean Damascene iyo iyo abahanga bavuze ngo kuva mu bihumbi nako kuva mu 1990 kugera mu 2010 abategetsi b'u Rwanda banyereje miliyoni 190 y'amadolari Nukuvuga amafaranga y'amanyarwanda arenze miliyari 178 ko ari byo tugomba kwibandaho ko tutari mu bikorwa by'amajyambere ikindi
oya twana birebera mwibyo ngibyo mu bikorwa by'amajyambere cyo tugenda
oya turi kuvuga ku mafaranga nyerezwa kucyanyerezwa mbese ntabwo turi mu byo mu byiterambere mu bikorwa by'iterambere no turi ku mafaranga nyerezwa kucyanyerezwa
Amo icyo kibazo nge nana gisubiza rwose pe.
Nicyo rero nagira ngo twibandeho kuko aya mafaranga ni menshi cyane miliyari zirenga 178 na mafaranga menshi cyane. Kuburyo gukomeza guceceka kandi byerekanwe na banki y'isi yose iba yayatanze ako kanya nkuko umutumirwa bisobanuye agahita yigendera. Asubira ajya ku makonta atazwi icyo ngicyo nicyo kibazo turi kuganiraho urabyumva
ibyo yego nabyumvise ibyo maraporo muzamanga y'imiryango muzamanga agenda tegura rero twinatwabigenderaho
oya kereka nimba udashaka kwemera ko Rwanda narwo ruri muri ayo mahanga kereka nimba udashaka kwemera yuko Rwanda rubona imfashanyo nyinshi none ukavuga ngo abayatanze barabyivugiye none utangiye kubihakana Jean Damascene urakoze cyane rwose ndakumva
buretse gatoya
kereka nimba ushaka gusiganuza
bashobora kuduha izo nkunga ariko bafite n'ikindi bishingikirije
oya Damascene ntabwo turi kumwe pe abantu bagufasha kubera kukeneye imfashanyo ntabwo babafite ibyo bishingikirije kandi ni wowe uba wayasabye urabyumva noneho rero ibyo ngibyo urimo ahubwo wowe nakugira inama yo gusiganuza yo gusobanuza kugira ngo umenye nkuko umutumirwa David Himbara bivuze ati nk'iyi banki y'isi yose ntabwo itanga amafaranga gusa itanga n'ubumenyi ahubwo ndumva nawe ukeneye ubumenyi ku buryo imfashanyo zitangwa n'icyo zikora
ndumva utabyumva kimwe rwose
yego rwose ntabwo twabyumva kimwe urakoze cyane Jean Damascene David nihaye ijambo nkwambura umwanya wawe kandi ariwe mutumirwa umbabarire nuko
oya ntacyo rwose
aba bahungu babiri Emmanuel uri ku Kicukiro na Jean Damascene uri Nyabihu wabumvaga yego Emmanuel mwegeze kungurana ibitekerezo gatoya ariko ibyo bavuze babyumvise hari ndibwira yuko wagira nawe icyo bivugaho
ndabivugaho se cyo umva aya mafaranga ni menshi hoshoba
yego
ni menshi cyane kandi nkuko nari nkuko nkayo ngayo
mhm
kuvuga ngo u Rwanda rwateye imbere reka ibyo ntacyo bivuze no yongiyo ntabwo no ntabwo bishoboka aid money amafaranga y'imfashanyo aba yaravuye mu baturage b'ibihugu bikize
bagatanga imisoro noneho mu ngengo y'imari ibihugu bikize leta z'ibihugu bikize zigateganyeho ziha zitanga nk'imfashanyo
n'ukuvuga ko nabo batanga imisoro twese nawe uratanga imisoro aho ngaho utanga imisoro nawe nawe
n'ubu ngubu muri uku kwezi nditegura kujya gusora itariki ya 15 y'ukwa kane itaragera kuko ntabikoze bampana amategeko ya mpana
iyo tuvuga rero ngo amafaranga anyerezwa reka tubyumvikaneho ayo mafaranga nayawe nayanje
na yuriya
abatanga imisoro hano iyo rero si ukuvuga ngo turakize turarenzwe no abake bene igihugu n'abangaba benshi baba bakennye ariko rero aid nuko byumvikana ko ibihugu bikennye bidafashijwe bishobora gutera ikibazo isi yose ndetse hajemo conflict no kurwana n'iki
intambara
n'intambara n'ibindi n'indwara n'iki rero abayatanga n'abayabona izo leta zigomba zifite ifite responsibility yo uko ayo mafaranga ajya gukora icyo yagenewe kuyiba rero ikajya muri mu account ya Switzerland nangwa example
na za Singapore aho hose
yongiyo in fact ni criminal ni ubujura
ni icyaha cyagombye guhanwa n'amategeko
rero nka mugenzi wacu w'u Rwanda avugaga ngo twateye imbere mwatera imbere mutateye imbere nk'uko wabisobanuriye icyo ntabwo aricyo kibazo na Manuel we twumvikanaga nyine nk'uko nyine yashyirewe ati none se ati abo ngabo bayatanga badufashije bakajya bayakurikirana ariko twari twabisobanuye ibyo ntabwo byashoboka kuko biriya bihugu ni ibihugu byigenga ntabwo rero ahanga prime minister wanjye wa Canada prime minister Trudeau ntabwo yajya muri World Bank kuko nka Canada buri mwaka iha World Bank biliyoni y'amadolari bibiri
miliyari ebyiri z'amadolari buri mwaka
kugira ngo World Bank ifashe ibihugu bikennye rero ubwo nabwira Emmanuel ntabwo rero nagenda nkajya kwa Trudeau ahagarika aya mafaranga nangwa ry'u Rwanda uyacunge ntibishoboka.
David Himbara, dusigaranye udusugonda dukeya cyane rwose. Iki kiganiro ndabona tutakiva inyuma kubera ko ni ibintu byinshi cyane ku mfashanyo zinyerezwa. Twibutse yuko kuva mu 1990 hari ku butegetsi bwa Perezida Habyarimana kugera mu 2010 ku butegetsi bwa Perezida Kagame, elite ni ukuvuga abategetsi b'igihugu bo hejuru banyereje nk'uko banki y'isi yose ibivuga miliyari zirenga 178 y'amanyarwanda, ni ukuvuga amadolari miliyoni 190. David, ndagushimiye cyane.
Thomas ahubwo niwe nshimiye cyane wakoze ngo tuganire kandi nishimiye cyane ko nibura hari n'abantu b'iwacu bahamagaye b'irundi n'i Rwanda tukaganira wakoze cyane
ndagushimiye pe kandi nshimire n'abateze amatwi ijwi rya Amerika abayiteze amatwi mbashimire cyane yuko mwirinze ibintu by'impagarara mu biganiro rwose ndabibashimiye cyane mujye mukomeza muganire harimo kubahana n'ubwenge radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda